will me quote us so we come down
alongside Eddie Benson.
You only wanna know me. Nobody can kiss a brand new. We the Aldi qualities. So you're the queen of the jungle.
Acha mupenzi ni kwambie. Hata kama shido sijali we. Nemu wa wakiti na butu wambani. Akokera kukokere vila kuli.
Kumakumoda kwa mkwano mkwano. Tewa kusikula ndiye siya kachwano. Kumanye na saba tuze pamurulu bali na wano. Kukuwaza chema nyimba sika mkwano.
Kumutima kwange mkumu.
Kukulemela maluku ya kulina.
Kamera kufukiri rako.
Mateza tuwe wepo chomula.
Kulaba wange mchiro tunayubo wanja wa ziki za tala. Ne unyanya ziki za teyata na nje unge mungisa. Kwa wacho wano mchikula wichitu.
It's impossible. Aye.
Embela zesiria wako zitu.
Shall predictable. Aye.
Wala mungunja chari kunze neka.
Shall kupare go.
Ya ngamba chaliva we.
Don't give up, this is the one.